Huh. You know what?
I'd reach your babe.
Wameanza kukubali walo sema no no no. Kama puchi puchi wamefunga mdomo mo. Milango nafunguka tuja shikwa mkono no. Hila chapa gawa jacha chawa don't stop. Minimo, minimo. Haunikosi kwenye top 10 zao minimo. Hawani wezi kwenye swaga, hawani wezi kwenye flow. Anabisha nani rappers wenu kwa watu. Lifanya maamuzi baada kutupana crew. Kichwa kana waza kwaza nende mwenye juu. Ikani beba kweri miteka na mini uu. Yeah, nani zevu kukwa mpeo na mchizwa isizu. Yeah, sina majibu bongo rap. Koja wone tachofanya. Tunachanganya hasi na tunarudisha chanya. Hakuna mtachofanya. Waza zipo nyingi mahoho mpaka mapili nkanya. Usinone napendeza sinone kama mini. Nafanyo nachoweza we mbishi nkupe dozi. Hatufanya kitu bule cha kwanza ni noti.
Money. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show.
Yo, one for the money, two for the show. Na bado mtani bro na zidi kuze make it dough. Yeah, oh, bado na hustle mikiki mikiki. Hapa na party mpaka kule. Niko mtani mina wana tuna force ili tule. Yeah, with my crew tukiamini Mungu tu. One day yes, tutatoka chini tutapanda juu. Yapa waso penda wana umi ya rosa. Na mini sasa nimekuwa kama kelo kwao. I believe, I believe, cause I believe. Tango bila pesa never trust me. Oh my G, oh my G. Since I was kiddy as a boss to the young king. Wapo wanotamani ni feri. Notamu wa mua wanotamu wa safari. Thanks my mama, good boy. Never change words from my heart till I die. That's the pain.
Usinone napendeza sinone kama mini tozi. Nafanyo nachoweza we mbishi nkupe dozi. Hatufanyi kitu bule cha kwanza ni noti.
Money.
One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show.